ñoo ci netale juroom ñeen fukk bi ak juroom ñett serigne touba qadalahu allah makhtar lahu bu massa dugg ci jakk day wax assalamu alaykum wala mu wax ak julli ci yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallam ndax jakk beurep la bo xamni mbolo da fay dajje suko defé julli gogou muy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nak du ñak lu koy waral li tax mu koy def leg leg bu ëllëgé mu wax assalamu alaykum wala a'lam